سمي الله لمن حمدا ربنا لك الحمد.
Program yati ziweza chisilamu ti kalindi Sheikh Omar Jaafar Jawala.
سمي الله لمن حمدا ربنا لك الحمد.
Bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Tikutero kuti pambuyo potokoza Allahu subhanahu wa ta'ala. Ndikufunira zabu ino mbendera ya choonadi, mbendera ya choongoko, mbendera ya petu. Omwali ya bwana atu sallallahu alayhi wa sallam. Oko ndedwa anga omvera. Kwina kuliko onse kumemuli. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Nchitu yo itanira. Yomwe anka ugira mtumiku watu sallallahu alayhi wa sallam. Takala tukuirongo sola kuti dalindi ma challenges. Kapena kuti dalindi zovuta zambiri. Ndiponda kalandi kunena okondedwa watu omvera. Kuti mtumiku watu sallallahu alayhi wa sallam. Analindi kutekera konse. Analindi kutekera konse sallallahu alayhi wa sallam. Kuti yeyu sallallahu alayhi wa sallam. Akanata kupeza njira zina zaache zoti yeyu mtumiku watu sallallahu alayhi wa sallam. Nkuma ugirisa nchito po wanyengirera antu wake. Po ima na uli mozi. Komanso kumagawana na onkani za Mulungu Allahu subhanahu wa ta'ala. Pangono pangono. Tinane na kutiri akanata kumagirisa nchito mageti together. Komanso timahalaka. Kumakambirana pafubi pafubi pemene wafika. Ndikumachieza pena pache mwantabala. Kwina kwa kutana kwa foto kuzira utenga. Wa Mulungu Allahu subhanahu wa ta'ala. Koma yeyu ntumiku watu sallallahu alayhi wa sallam. Ngakala adali ndikutekira kuotiroku. Sana kugirisa nchito. Njira imene yiyi mtumiku watu sallallahu alayhi wa sallam. Yeyu amapanga za serious. Yeyu analibe compromise. Kudalibe ukambira anayayi. Kunalipa yere pa yere. Kungu onena zoona basi. Akuti calling a spade a spade. Kungu onena kutiyayi. Apa apa zintu ziri mwakuti. Ndiye njira imene yoyo. Ndiyo mada kugiritsa nchito. Abwana atu sallallahu alayhi wa sallam. Yongo bwera kwa antu wake. Ndikuwa uza kutiyayi. Ineyo ndine ntumiku wa Mulungu kwa inuyo. Ndipo mafano amene mukupembedzawa. Zimene zizi sizinga kutandize ni kantu. Sizinga kubweretsele ni chabu ino. Kapena kukuchotsela ni choipa. Mtumiku watu sallallahu alayhi wa sallam. Anabwira straight. Popanda kutani, popanda kupinda pinda. Popanda njengunje kapena kuti. Popanda kukaranga tukuti. Kumaopa opa. Zimene zozo sizi dalimwa yeyu mtumiku watu sallallahu alayhi wa sallam. Ndipo tinane na kuti. Maguru onse asirikali yeye mtumi watu sallallahu alaihi wasallam amadziwa kuti amene wawa tsikulina adzaima naye patsogola adzaima kutsogolo kwake kwa yeyu kulimbana naye koma mtumi sallallahu alaihi wasallam sada ope zimenezo ndipo maguru ine ndikuzani kuti sanga kwanise kumuimika mtumi watu sallallahu alaihi wasallam chifukwa chiani chifukwa chakuti maguru onse wa nkhondo si maguru opanga anthu ndi maguru to opanga anthu. Ndipo amena akumutuma mtumiki sallallahu alaihi wasallam. Amena akumulamula mtumiki sallallahu alaihi wasallam. Amena akumugwedeza mtumiki sallallahu alaihi wasallam. Amena akuendetsa mapazi yake, amena akumuyankhulitsa mtumiki sallallahu alaihi wasallam. Ndi Allah subhanahu wa ta'ala. Ndi Mulungu watu Allah subhanahu wa ta'ala. Ndiye saka dachitira mwina mtumiki sallallahu alaihi wasallam. Koma kupanga malingana ndimo mwakufunira Allah subhanahu wa ta'ala. Popanda kuonetsa kutopa komanso popanda kuonetsa kufoka, komanso kubwerera mbuyo, zimene zozo mudalibe maprogramu ake amtumiki watu sallallahu alaihi wasallam. Inalinkani ya forward ever, backwards never, Islam forever. Basi, yeyu wanyamuka basi, mtumiki watu sallallahu alaihi wasallam, wanyamuka. Pana libesu za kutimpaka na kutia ai, mwakuti manikae, tizipangaza shanting, panopa mwakuti ai. Zimene zozo sisi dalimchu konzero, ndima program amtumiku watu sallallahu alaihi wasallam. Kungu otima kufaru kuraisho kondedo watu omvera. Sada lekerere, komantavi yomweyo, yomweye mtumiku sallallahu alaihi wasallam, ada ima ndikulengeza za ndondo meko ya nchito yake imene watumidwa ndi Mulungu Allahu subhanahu wa ta'ala. Makufaru kuraisho, ntavi yomweyo, ada yanka, mwachangu kwa mbiri, ngati moto umwe wakumana ndijani, ndi mpepo ya mpamvu kwa mbiri. Ndipo kupirira kudamba kuchepa mitima yomwe imadziwa kulemekeza mapeto akulemekeza. Ndipo na yetu mtumiku watu sallallahu alaihi wasallam adayamba kupereka mapunziro monga mpunzitsi. Ndi ukadaulo odabwitsa kwambiri kwa anthu ake sallallahu alaihi wasallam. Komano amapanga zimene zizo okondedwa athu omvera mtumiki wathu sallallahu alaihi wasallam modzipereka kwambiri. Ndipo maonekedwa a zinthu ndi ntchito imeneyi zidadzadza nyengo okondedwa athu omvera, zidadzadza malo, zidadzadza mbiri kapena kuti history ya dziko lapansi okondedwa athu omvera. Anthu oganiza mozama akudabwa akuzinzwa komanso akuyandikira akuti chatipeza ndi chiyani mudzi muno, chatipeza ndi chiyani, ndi chiyani chikuchitika mu mzinda wathu uno. Adaona munthu wapamwamba kwambiri asakudziwa kuti kodi iyeyu watalikitsa kosi lake ndi mutu wake kufikira ku mitambo, ndipo wakhudza mitambo kapena mitambo ndi yomwe yatsika kumuyandikira iyeyu. Amaona kuti munthu wavuta, uyu munthu wavuta, ndipo sakubwera mocheza, sakubwera mocheza, ndipo sali naye limodzi sallallahu alaihi wasallam. Ndipo ndi chachikulu chomwe adaona choopsa ndi chapamwamba chomwe adaona iwowo ndi tsiku lomwe iwowo Makufaru Quraish adapita kwa mkolo wake Abu Talib kukamudandaulira Abu Talib kuti ndiwe munthu wodziwika iweyo Abu Talib, ndiwe wolemekezeka kwambiri, ulemerero wako Abu Talib ndiwosayamba. Koma ifeyo vuto lathu ndi uyu mwana uyu wa mchimwene wako amene ukumulekerera sukufuna kumuletsa za mtopola zomwe akutichitira ifeyo. Ndipo tikulumbira kuti ife sitipirira pa zomwe akuchita zonyoza makolo athu. Adamba kumuchemerera Abu Talib ndi kumulemekeza Abu Talib kuti yayi iweyo ndiwe wolemekezeka mwa ife, tilibe nawe vuto lina lilonse. Koma vuto lathu ndi uyuyu uyu mwana wa mchimwene wako amene akupusitsa kwambiri malingaliro athu ndi kuyalutsa milungu yathu. Pokhapokha utamuyimika iweyo ndi kumutalikitsa kwa ife iweyo Abu Talib. Yesetsa gwira ntchito yotamandika yakuti umukhazike pansi mwana ameneyo uyenda kumutalikitsa kwa ife. Ndipo ndingati sukutero iwe Abu Talib, tilimbana naye pamodzi ndi iweyo pa zimenezi. Mpaka nalita onongeka limodzi mwa magulu awiri, ife kuonongeka inu ndikupulumuka, kapena ifeyo kupulumuka inuyo ndikuonongeka. Sitibwerera mbuyo, sitikupanga zocheza, sitikupanga zoyesa, ndipo sitikulankhula za dzibwana. Zimene zozo ndizomwe adamuuza Abu Talib Makufaru Quraish. Ndipo dinkhani iyi ndiye ikulu kwambiri koti sakadachitira mwina iyeyo Abu Talib koma kutumiza uthenga kwa mwana wa mchimwene wake amene ali mtumiki wathu sallallahu alaihi wasallam. Ndipo di uthenga udatumizidwa kupita kwa mtumiki wathu sallallahu alaihi wasallam akuti ya ibni akhi inna qaumaka qad jauni wa kallamuni fi amrik fa abqi alayya wala nafsika wala tuhammilni min al-amri ma la utiq. Akuti iwe mwana wa mchimwene wanga ndithudi anthu wa mtundu wako awawa Makuraishi adandibwerera ndikudzandira nkhula za nkhani zako ndizomwe iweyo ukuitanira. Nditeteze iweyo mwana wa mchimwene wanga, nditeteze komanso udziteteze iweyo wekha, ndipo usandisenzetse ineyo chimtolo chomwe sindingakwanitse kunyamula. Akuti iyeyo adziteteze yekha sallallahu alaihi wasallam komanso amuteteze iyeyo Abu Talib. Ntchito yomwe wayiyamba sallallahu alaihi wasallam ndiyovuta kwambiri, ndiyovuta kwambiri. Ndipo iyeyo sakwanitsa kuti ayirowe nkhondo ngati imeneyi. Koma ya apa ndiyeza vuta okondedwa athu omvera, apa ndiyeza vutapo apa okondedwa athu omvera. Madha yakunu mawkifu rasulu sallallahu alaihi wasallam aliyom, mukuona kuti abwana athu sallallahu alaihi wasallam achita bwanji pamene papa achita bwanji. Standi yawo ndiyotani abwana athu sallallahu alaihi wasallam pambuyo polandira uthenga umene uwochokera kwa Abu Talib okondedwa athu omvera. Munthu yekhayo Abu Talib, apapa ndikutanthauza munthu yekhayo Abu Talib amene ali ankolo wake amene adaima njii ndi mtumiki wathu sallallahu alaihi wasallam ngati chitsa chosalira mulupsa wokondedwa athu omvera. Zikuoneka kuti amuna awa akumusiya mtumiki wathu sallallahu alaihi wasallam pa tsiku la lero, akumuza kuti ayi ndithu akuti sizitheka kuti iyeyu apitirize kumteteza mtumiki wathu sallallahu alaihi wasallam kapena so kuti ayimena ili modzi nthawi yatani yata nthawi yapita. Koma iwe Abu Talib, kodi nthawi yotayana nkukhala imene iyi nthawi yomusiya mwana wa mchimwene wako iyenera kukhala imeneyi? Ukuganiza bwino, koma iweyo mutumwa komo ukuganiza bwino, ukuona kuti ndi nthawi yoyenera imeneyi kusiyana ndi mwana wa mchimwene wako Ndavi yomwe antu wako akufuna kutana ndi mwana wa mchimwene wako iweyo kuona kuti ntavi mene iyi ndi ntavi yabwino ndi ntavi yoyenera kuganiza kuti chifundo kwa zolengedwa zonse agwira mtengo wanji sallallahu alayhi wasallam Allahumma sallim sallim Allahumma sallim sallim koma bwana athu sallallahu alayhi wasallam sada njenjemere sallallahu alayhi wasallam ndipo sada wope sallallahu alayhi wasallam hata mfama wa amene waone na kuti dziteteze weka komanso unditeteze ine sindilirede kupitirira nawe panjira imene iyi komanso sada tekeseke ndikuti sada tekeseke sallallahu alayhi wasallam ndikuti sada kaike inu sallallahu alayhi wasallam popereka yankho kwa mkolo wake Abu Talib ndipo kukula kwa cholinga chake mtumiki watu sallallahu alayhi wasallam siku na tsike apapa ndikutanthauza kuti moraro ya mtumiki watu sallallahu alayhi wasallam sina tsike mpangono pomwe ndipo sada fufuze soka ye mau muntima mwake oti ndikulimbitsana nawo chikhulupiriro chake aiso ndipo chikhulupiriro ndi cholinga komanso chitsimikizo chake zinali konkuja konkuja sizina tsike pa tsanja la uphunzitsi zikupereka kwa mtundu wa munthu aliyense maphunziro apamwamba mapeto ndikuphunzitsa motsatirana ndi nsanamira ndi foundation ya chipembedzo chimene chichi chipembedzo cha chisilamu okondedwa athu omvera basi tudziwani kuti ndi momwe adalankhulira ndiye ife sitikudziwa kuti kodi wolankhulayu adali munthu kapena zimakhala bwanji kapena zimakhala bwanji akuti ya ammu wallahi law wadha'u shamsa fil yamini wal qamara fil yasari ala an atruka hadha al amr hatta yudhhirahu Allah au uhlika fihi ma taraktu akuti anko ndikulumbira kuti ataika dzuwa kumanja kwanga mwezi ndikuika kumanzere kwanga kuti ndisiye ntchito imeneyi kufikira poti Allah subhanahu wa ta'ala ionetseye kapoyera kapena kuti ineyo ndiwonongeke momo sindingabwerere mbuyo mtumiki watu sallallahu alaihi wasallam ukondedwa athu omvera wamenyetsa nkhwangwa pa mwala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam inuyo ndine tinene kuti bwanji pa nthawi ino inuyo mukuona kuti mawu amene tinganene opanga support kapena kuti kuchita comment pa yankho limene wanena mtumiki watu sallallahu alaihi wasallam mukuganiza kuti tinene kuti bwanji akuti ngakhale dzuwa litayikidwa kumanja kwake mwezi ndikuyikidwa kumanzere kuti iyeyo asiye ntchito imene iyo mwakugwira yoyitanira kwa mulungu Allahu subhanahu wa taala kufikira nthawi imene Allah adzayionetsere poyera mwa iyeye kha Allahu subhanahu wa taala mumphamvu zake kapena kuti iyeyo awonongekere momo akuti iyeyo sali wokonzeka kubwerera mbuyo forward ever backwards never islam forever ndiye inuyo ndine tichite comment yanji kapena kuti tinene mauoti bwanji okondedwa athu omvera tandiuze koni basi ineyo chimene ndaganiza ndichongonena kuti assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatu mtendere ubwere kwa iweyo mtumiki wa mulungu Allahu subhanahu wa taala ndiponso chifundo chaka Allahu subhanahu wa taala chikufikire iwe madalitso aka Allahu subhanahu wa taala akupeze iwe iwe ndi bwana wa amuna onse basi dziwa kuti mau ako anali chamuna chenicheni ndipodi nthawi yomweyo adadzitolera Abu Talib kulimba mtima kwake kupita patsogolo pake ndi kulimba mtima kwa makolo ake ndipo ndi manja ake onse awiri Abu Talib adagwira dzanja la universal mercy chifundo kwa zolengedwa zonse inu mwana wa mchimwene wake namuuza kuti kul ma ahbabt fa wallahi la usallimuka li shay'in abada akuti nena lankhula ndipo lalikira china chilichonse chomwe iweyo ukufuna ndikulumbira mwa mulungu kuti sindidzakupereka ndipo sindingakupereke kuchina chilichonse what come may chobwera chibwere ineyo sindikubwerera mbuyo ndi manawe limodzi akuti aimanaye limodzi mtumiki watu sallallahu alaihi wasallam okondedwa anga omvera chimene mungadziwe ndichakuti mtumiki sakupempha chitetezo kwa mkolo wake Abu Talib mmalo mwake iyeyu sallallahu alaihi wasallam ndi amene akupereka chitetezo kwa omwe amuzungulira iyeyu mtumiki watu sallallahu alaihi wasallam ndi amene akukhazikitsa bata ndi mtendere sallallahu alaihi wasallam ndiye ndi ndani mwa anthu amene mtima wake sungauluke ndi kuthamangira kwa mamuna amene yuyu swallallahu alayhi wasallam. Ndindana amene mtima wake sunga uruke ndi kupita kukamukonda iyeyu mtumiku watu swallallahu alayhi wasallam. Ndindana amene mtima wake sunga uruke ndi kutamangira kwa iye kukamumvera iyeyu mtumiku watu swallallahu alayhi wasallam. Ndi kukamukhulupirira iyeyu mtumiku watu swallallahu alayhi wasallam. Ndithudi kukhazikika kwake pachoona ndi kudzipereka kwake ndi uthenga umenewu ndi kupirira kwake pa zoopsa munjira yake Allah subhanahu wa taala, osati munjira zofuna zopeza za dziko lapansi, osati munjira yofuna zopeza za mumtima wake, komanso zomuthandiza iye mwini. Zonsezi zidali zokwanira kugwedeza anthu anzeru zakuthwa, zinali zokwanira kudzutsa anthu anzeru za moyo, ndipo mpaka na kutsatira kuwala kumwe kunali kuitanira kunjira ya Mulungu Allah subhanahu wa taala. Ndikuthamangira kwa wachulungamo ndi wodalirikayo ndi wonena zoonayo, amene anabwera kudzaonetsa poyera kuwalako, komanso kudzapereka mphatso ya kuwalako kapena kuti dangalira la kuwala kwa ife anthu onse a dziko lapansi. Adamuona anthu mtumiki watu sallallahu alayhi wasallam zoyipa zikumupeza, sinanga anthu amene wawa amakhala na ili modzi sallallahu alayhi wasallam. Sikuti yeyo amakhala kwina anthu ake nkumakhala kwina, ayi ndithu amakhala na ili modzi tu mtumiki watu sallallahu alayhi wasallam. Anthu amenewa wokondedwa athu omvera, ndipo amamudziwa, amamuona mtumiki watu sallallahu alayhi wasallam zoyipa zikumupeza kuchokera kumbali zonse wokondedwa athu omvera. Ndipo chipepeso ndipe pani yemwe ankalandira iyeyu Muhammad sallallahu alayhi wasallam kuchokera kwa marume ake Abu Talib ndi kwa mkazi wake Big Mama Khadija zinali zitathawa wokondedwa athu omvera. Onsewa anthu awiriwa adalata mwalira nthawi yoyandikana. Apapa chimene tikufuna kutanthauza wokondedwa athu omvera nchionena kuti mtumiki watu sallallahu alayhi wasallam anthu ankamuona mavuto akumpeza chifukwa Abu Talib ngakhale nthawi ija adanena kuti ayimana ili modzi. Zimene zija sikuti zidapitirira mpaka na kale kale, ankolo wake analata mwalira, komanso Big Mama Khadija mayi wokondedwa kwambiri inu, anali mayi wokondedwa kwambiri. Allah sangalale naye mama Allah sangalale naye mayi amene timamkonda kwambiri. Nthawi imene yoyo ndikuti nayenso analata tani, nayenso analata mwalira, kuti mtumiki watu sallallahu alayhi wasallam anakhala ngati watsala yekha wokondedwa athu omvera. Ndi anthu amaona mavuto akubwera pa maso pake akumuyandikira akumampeza mtumiki watu sallallahu alayhi wasallam. Kungotipoti anthu amanena kuti mulandu wopanda mboni umavuta, ndiye munthu amene akufuna kupeza picture kapena kuti chithunzi-thunzi cha momwe mavuto ndi mazunzo adakulira pa mtumiki watu sallallahu alayhi wasallam. Stage yomwe mavuto ndi mazunzo zidafika pamaso pa mtumiki watu sallallahu alayhi wasallam ndi pa thupi lake, komanso amene akufuna kudziwa kukula kwa nkhondo yomwe adathira makufaru kuraishi kumuthira iyeyu mtumiki watu sallallahu alayhi wasallam, basi zikumukwanira kuti adziwe kuti zidafika pa ajapoti mdani wake weniweni wamkulu Aba Lahab weniweniyo amene tikumudziwayu adakhudzidwa ndi zomwe ankaona zikumuchitikira mtumiki watu sallallahu alayhi wasallam. Ndipo adalengeza yeyo Abu Lahab mdani wake number 1 kuti basi ayamba kumuteteza mtumiki watu sallallahu alayhi wasallam. Ndipo alimbana ndi aggression kapena kuti udwani kapena kuti zidani zonse zomwe zizibwera kwa ndani kwa yeyo mtumiki watu sallallahu alayhi wasallam. Iyi ndi picture yovuta kwambiri yomwe munthu amene ali wanzeru kwambiri inga mketse misozi, chifukwa chakuti mtumiki watu sallallahu alayhi wasallam ndikuti Abu Talib wapita, Mama Khadija wataniso wapita, ndiye iyeyu mtumiki watu sallallahu alayhi wasallam pakali panopa wangotani wangotsala yeka sallallahu alayhi wasallam, watsala yeka sallallahu alayhi wasallam. Ndiye mavuto anthu amaona akumpeza iyeyu mtumiki watu sallallahu alayhi wasallam, akubwera mwakatiti akudza wave after wave mavuto okondedwa athu omvera pa mtumiki watu sallallahu alayhi wasallam, kufikira poti mdani wake number 1 Abu Talib ufika poonena kuti yai sopano apa zinthu zatani zinthu za onjeza kuyambira panopa ineyo ndima naye mnyamata ameneyo ndima naye mbale wangayu kuti ndimuteteze kumavuto amene akutani akukomana nawo okondedwa athu omvera. Koma tsopano fuso nkumanena kuti kodi ofa imene yiyo chokera kwa mdani wake number 1 amene ali Abu Talib mtumiki watu sallallahu alaihi wasallam aina ndira motani aina ndira bwanji ofa imene wokondedwa watu omve apapa tikutanthauza kuti mdani wake number 1 amene ali Abu Lahab amene amalimbana kwambiri ndi mtumiki watu sallallahu alaihi wasallam akubwera poyera kukamuza mtumiki sallallahu alaihi wasallam kuti amuzimuthandiza. Ndiye ifuso nkumanena kuti kodi yeyu mtumiki watu sallallahu alaihi wasallam ofa imene yiyi adayilandira bwanji chifukwa kuti yiyi dali situation yovuta kwambiri situation yonena kuti ngakhale mdani wako kufika po kumvera chisoni iweyo kunena kuti yai koma sopano ineyo ndi imeli modzi ndi mdani wangayu pali bwino nditani ndizimpulumutsa kuyambira panopa china chilichonse chimene chidzibwera kwa yeyu ndizithana nacho ndini mukuona kuti dali nkhani ya masewera wokondedwa watu omvera. Ndiye fuso nkumanena kuti kodi yeyu mtumiki watu sallallahu alaihi wasallam ayilandira bwanji ofa yochokera kwa mdani wake number 1 akuti yeyu sadane kuti alowa chisilamu ai koma wanena kuti akuti ayi malimodzi ndi ndani ndi mtumiki watu sallallahu alaihi wasallam. Ndiye ine ndikunena kuti mtumiki watu sallallahu alaihi wasallam kodi nkhani imene ayilandira bwanji koma mtumiki watu sallallahu alaihi wasallam ai ndithu adakanitsitsa bwana athu sallallahu alaihi wasallam adakanitsitsa chitetezo chochokera kwa mdani wake number 1 amene ali Abu Lahab wokondedwa athu omvera ndipo adaima nji abwana athu sallallahu alaihi wasallam sada tekeseke mtumiki watu sallallahu alaihi wasallam adaonetsa kulimba mtima kwake sallallahu alaihi wasallam ndipo adadzipereka kwa tuntu sallallahu alaihi wasallam palibe aliyense amene adamuteteza mtumiki watu sallallahu alaihi wasallam mpaka na Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu amene inuwe ndine tikumudziwa amene yuso analibe kuthekera komuteteza mtumiki watu sallallahu alaihi wasallam koma kumangolira kumulirira mzakeyo mtumiki watu sallallahu alaihi wasallam akulandira mitundu ya mazunzo. Tsiku lina abwana athu sallallahu alaihi wasallam adapita pa Kaaba ndipo akuzungula Kaaba adaturukira mabwana a mtundu wake wa Quraysh omwe adamuzungulira iyeyu mtumiki watu sallallahu alaihi wasallam namufunsa iyeyu mtumiki watu sallallahu alaihi wasallam kunena kuti anta alladhi yakulu fi alihatina kadha kodi ndiwe amene ukunena zakuti kupa milungu yathu akumfunsa mtumiki watu sallallahu alaihi wasallam muganiza kuti panthawi imene iyi atazungulidwa ndi adani yake mtumiki sallallahu alaihi wasallam ayankha kuti bwanji ndi nthawi yovuta athu yokondedwa athu omvera koma akudzayankha mtumiki watu sallallahu alaihi wasallam kunena kuti nam ana akulu dhalik kuyankha modekha mtumiki watu sallallahu alaihi wasallam kwayankha makufaru Quraysh akuti inde ndikumanena adineyo zimenezi ndikunena ndiye nthawi yomweyo yokondedwa athu omvera makufaru Quraysh akumukoka ndi zovala zake mtumiki watu sallallahu alaihi wasallam chapa mtima pa nthawi ya Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu akuwapempha kuti amusiye kwina akufunsa Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu kunena kuti atakutuluna rajulan ayyakula rabbi Allah inu makufaru Quraysh kodi mukufuna kupha munthu chifukwa chakuti munthu uyu akunena kuti mbuye wake ndi Allah subhanahu wa ta'ala chimene chonkukhala chifukwa chofuna kumphera munthu zoona. Ndipo da amene adaona mtumiki watu sallallahu alaihi wasallam tsiku la At-Taif tsiku lomwe adapita yeyu mtumiki sallallahu alaihi wasallam ku Taif adaona zisonyezo zoti yeyu ndi mtumiki wachoonadi sallallahu alaihi wasallam komanso adaona kudzipereka kwake mtumiki watu sallallahu alaihi wasallam kwa mapeto komanso adadziwa kuti ndi amuna pakudzipereka sallallahu alaihi wasallam pajatu nkope yake idayangana kumeneko kuti akaitanire kwa Allahu subhanahu wa ta'ala kwa mulungu mmodzi mwini mphamvu zopanda malire wokondedwa athu omvera koma inu kodi yeyu mtumiki Muhammad sallallahu alaihi wasallam sizida mukwanire zomwe akukomana nazo kuchokera kwa abale yake ku Makka sakumukwanira mavuto omwe iyeyo akupezana nawo kuchokera kwa anthu a mtundu wake makufaru Quraysh kodi zimenezi sizi kumuopsha kuti zitha kumubweretsera migolo ya mazunzo sinanga malomo okhala pansi yeyu mtumiki watu sallallahu alaihi wasallam ndi pamene akulowera so ku Taif ukayamba mavuto ena okondedwa athu omvera inu iyeyu akulowera so kwa anthu oti pakati pa iyeyu ndi iwowo palibe chibale china chilichonse zoona ndipo anthu sakumudziwanso iyeyu mtumiki watu sallallahu alaihi wasallam koma ayi ndithu okondedwa athu omvera basi dziwani kuti zotsatira panchito imene yiyi yoyitanira kwa Mulungu Allahu subhanahu wa ta'ala siziri maganizo mwa yeyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam marizats sali magozi ndizolinga za mtumiki watu sallallahu alaihi wasallam ndikuti mumvetsetse bwino bwino pamene papa kuti zotsatira za nchito yoyitanirai sizomwa kuyangana mtumiki watu Muhammad sallallahu alaihi wasallam yeyu adamuza kale bwana waka Allah subhanahu wa ta'ala bwana wapa mwamba mwamba kuti alaika albalagh udindo waiweyo ndikungofalitsa utenga umene uwu zoti anthu atsatira kayasa atsatira zimenezo sinchito ya mtumiki watu yeyu mtumiki watu sallallahu alaihi wasallam akukumbuka bwino za tsiku lovuta kwambiri kwa iye atadzifunditsa ali mmadandaulo ndi maganizo pabedi lake sallallahu alaihi wasallam nthawi yomweyo mawu adamveka kuchokera kumitambo akugogoda mtima wake sallallahu alaihi wasallam mawu ndipo uthenga ndi mawu zikumpeza pompo pompo sallallahu alaihi wasallam kumugwetsera lamulo lomwe lidamupeza kuchokera kutsiku lija la kumphanga lija akuti ya ayyuhal mudathir kum fa andhir akuti eyi amene wafunda ima ndipo achenjeze anthu huwa idhan muballigh wa nadhir izizi zikutanthauza kuti yeyu mtumiki watu sallallahu alaihi wasallam ndiwongo ofikitsa uthenga komanso wateteza anthu ndi mtetezi sallallahu alaihi wasallam ndipo di yeyu mtumiki watu sallallahu alaihi wasallam sakusamala za mazunzo ndipo sakuyang'ana mpumulo sallallahu alaihi wasallam ndiye basi tieni timulole kuti yeyu azipita ku at-Taif apita ku Taif okondedwa athu omvera akafalitse uthenga wake Allahu subhanahu wa ta'ala kumeneko ndipo di kumeneko adazunguliridwa bwana athu sallallahu alaihi wasallam ndi mizwanya komanso mikoko yogona kungoti awawa anthu waku at-Taif anali woyipitsitsa kwambiri kuposa makufaru Quraysh chifukwa iwo adamumemera ana ndi zitsiru za kumenekoko ku at-Taif kumumemera mtumiki watu sallallahu alaihi wasallam kungoti mwa iwo anthu waku at-Taif munalibe chabwino ndi chimodzi chomwe okondedwa athu omvera chifukwa chakuti iwo adateiratu chikhalidwe chawo cha Chaarabu cholemekeza mulendo komanso kuteteza munthu amene watani amene wapempha chitetezo adatumiza zitsiru zawo ndi ana awo kuti adzimugenda mtumiki watu sallallahu alaihi wasallam uja amene anthu akwawo makufaru Quraysh adampatsa ofa yoti amusonkhanitsire chuma kuti akhale wolemera kwambiri wa iwo komanso kuti ampatse ufumu kuti adzalamulira anthu akumaka koma zonseza adakana mtumiki watu sallallahu alaihi wasallam ponena kuti innama ana abdullahi wa rasule akuti ine za ufumuzo ayi ndi za chumanso ayi ine ndi kapolo wa Allahu subhanahu wa ta'ala komanso ine ndi mtumiki wake Allahu subhanahu wa ta'ala ndi uyo lero mtumiki watu sallallahu alaihi wasallam ku at-Taif walowa mdimba kapena kuti mmunda kuti akadzichinjirize ndi mpanda wake kuchokera kukugendedwa ndi kuthamangitsidwa ndi zitsiru za ku at-Taif mkono wake wamanja atanyamula kumwamba kupempha kwa Allahu subhanahu wa ta'ala pomwe mkono wake wamanzere akuchinga nawo miyala kunkhope kwake sallallahu alaihi wasallam akumupempha ndi kumulankhula bwana wake ndi mulengi wake Allah komanso mtetezi wake Allah kunena kuti illam yakun bika ghadabun alayya fala ubali walakin afiyataka awsa'u li akuti Allah zimene ndikukomana nazozi ngati sizikuchokera mu mkwiyo wanu pa ine ndiye sindikusamala china chilichonse komanso sindikudandaula komanso ndikudziwa kuti chitetezo chanu pa ine ndi chachikulu kwambiri indeka paja iyeyu ndi mtumiki wa Allahu subhanahu wa ta'ala ndiye akudziwa momwanga lankhulire ndi Allahu subhanahu wa ta'ala akudziwa momwanga lankhulire ndi Allahu subhanahu wa ta'ala akuti illam yakun bika ghadabun alayya fala ubali walakin afiyataka awsa'un li akuti ayi ndithu ngati zimene zizi sizikuchokera mu mkwiyo wanu Allahu subhanahu wa ta'ala pa ine ine ndiye sindikusamala kungoti chifundo chanu pa ine ndikudziwa kuti ndi chachikulu kwambiri akuti pamene popo ndiye kuti wapanga duwa wamupempha Allahu subhanahu wa ta'ala okondedwa athu omvera ndiloleni kuti ndikusungitseni kaye mmanja mwaka Allah ndikusungitseni kaye mmanja mwaka Allah amene sikamasokonekera inu kena kalikonse kamene wasungitsidwa ndipo ndinene kuti assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.
Sami Allahu liman hamida, rabbana lakal hamd.
Programu hii tinali ndi Sheikh Omar Jafar Jawala.
Sami Allahu